kulanku oo lan ku hadalay tacdiida ku dhanka eblaanta iyo sidii lan karaadii laayaa xuquuqdii oo la doonsaday xafiisyada dawladda iyo hay'ado yala gabagabeeya magaalada Baydhabo waliba kulanka qaban qaabiday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Koonfur Galbeed kulankii waliba ka bandhigay tacdiis shir dib u soo sheegay in la kala kaho waa bilaanta waliba ku qayb galay kulankaas ay xubno ku dareere maamulka degmada Baydhabo iyo wakiilo ku dareere hay'ado shir dib ee ku howlgalayeen degmada iyo qaybo shir dib ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo ku qayb galayalka kulankii waliba iyo qodobadena sidii loo ka hortagay lahayd tacdiida ku dhanka ee bilaanta isla markaana la ku saaro doona sharci la ku xukumo dadka dhibaatadaas aan jeesto waa bilaanta waliba ugu dambeyntii isku afkaradeena in se wada jir walan qowada arimo ku dhiniga ee bilaanta markii kulanka hadhamaadiyo waliba warbaahinta la hadalaya qaar kamid ah gabdho oo qayb ku haya kulankaas ayaa hadaladiin waliba ku mid hayay sadatanka
maybe ku hadal faday qaar kamid ah meel raayso dhibaatooyinka gabdho linjeysdo markii koowaad may beer koray gabdhta dhibaato linjeysdo yeeto intii meel raayso gabdhtii oo walbaradaas iyo hel iyo walbaradaas laga qasaw harto meel raayso hartigaas ay toobid linjeey uu san diidantii meel raayso bashir ay si wadat walbarashii si wadato meel walbarashii ku keer saasoo kale may beer koray gabdhtii oo xilisha lindeer intii hartigaas laga si qasaw iyo waxay leeyahay gaar linjeey meel uu siin dhibaato iyo na jirdiri waayabas amaliyaha ku kulan
aan ertay fardo iyo meel raay farhawaar ha keentay walaalow aan keenin kuway waalidka ahaa walqeyr qabo keen wada ee meel raay ogaa arto aan qasabtay ay la qasamay gabdhugaana waayo meel raay ee bilaan yar yar oo ay meel raay tan jilcin wululbin jilcin anti oo meel raay aan isata ay hawara ka diirnay la tan ya mustaqbal shan burburas ay la qasamay lan weel buxuriyadii saasiyay meel raay qofel bujus yahay si uu isku doorado inuu ka sufado wali sufado keen la kuway hoobey ka erta umaayay la raasiye keen shan dhaday ee ogaantis lahaa
hoobul hoobul isku taxdiraanan la naskarno dhibaato badan ku dhaladaas ma taasna may basa waase in meel dagaalku kooy dagaalkasna ma muhiimsan haweenka mayba walbadan oo dhibaato badan ee linjeysada jiraan sidu mayba kumaday kufsiga maana manfaale balaantan haween balaantan adduunka saaran ay ilaaliyo leena
haweenka in is dhaxgal fadeen wala nis la qabsado fadeen koromo mar fadeen saas daraadiye haweenka dhibaatooyinka badan jirjirka badan iyo linjeysada sidu kufsiga ama la kumaday intii oo ku reebo oo ku taxdiro oo ku taxdiyahay saas daraadiye geed dad badan iska barani ma sha Allah wajal badan bulshada sal iska dhaxgalay wasiiradan waliba qosana wasiir Nasr Sheekh Aweys waliba qosana intii trading koron si badiida halkii bil lama maalmood misal maalmoodii aan qabato dadku wajal cusub horlanshan wacyi gelinta horlansi badi ADBL kala seeda meel raayo dad badan oo walnuun ku fahansanayn waxyaabaha qaar ha ku fahmayaan dadna wax barashada laga sii dhigi giri dadko darbijiif ka amale maamooyinka qaarna ma daasay jiljil gabdhasho iyo qowdaan ma sameey walaan weelo ay tartumaan yoon kas badan ku kree badan yoon kas sawal walka leeyma yoon wal makale
geey ko badan niska koynay haweenki koofir galbeed qaas ahaan haweenki magaalada Baydhabo way ku hadalnaa way baa eedyeeda wal faa'iido leenaan in sheegi ku hadalani arrimo qoyska la hisaabsan ku hadalani haweenka oo doodoodaaga ku hadalani eed iyada bay waa faa'iido ninkii madan way fadaane wasiir Nasr way ku fadaane ani baliba hal mar la qaad muslim mar sidoo awooda oo haweenka haweenka nis qor qabo